Jesu Kriste mora wa hae le o re sitse ka tsohle ntle le tifiso ka o Kriste.
We are grateful to thee, Lord, for the privileges that we are granted by this.
Re lebisa ditebo ho wena morena ka baka la menyetla eo re abetsweng ka setlhabelo se ne se seholo seo Jesu a re neileng sona Calvary. Ho re sitse se re boelanye hape kopanong le lerekong la hao.
We might have this consolation of if ye abide in me and my words in you, you can ask Now we're grateful for this and Now let us lay aside.
Joale re ke re belle ka thuko morena. Mogathala o mulo o mongwa letsatsi le tlokomelo engwe le engwe ya bophelo bona. Ka botlalo ho kala ka mo tlokomedi ho fitla ho modisa.
That there would be nothing in our life. O re se bile
le tlhodi ke lo ntsa rona joale empa ho lebella ho mamela ka hlompho moya o hallang a o bua le rona.
That we might accomplish.
Re ke re phete ho hong ho molemo ho tseba ha holwanyane ka wena ho bokaneng ha rona mmoho.
For Lord, truly that
morena ruri ke morero o re utlela ntsatsi lena le tshisa.
Speak to us through thy living word, and let the living word
wa le rona ka lentsula haole phila me a lentsule phila le a e ka ho rona,
that we might be shaped and formed,
re tle re lokiswe le ho bopelwa e seng lefatsheng,
but be transformed by the renewing of our spirit.
Empa o fetulelwa ka ntšhafatso ya moya wa rona setshwantshong sa mora modimo.
Oh, our hearts tremble when we think in the joy.
Oh, dipelo tsa rona di a thuthumela ha re nahana. Methabo e phuphuma meeng ya rona ho tseba hobane re ka bitswa bara le baradi ba modimo.
We stand on the very brim of.
Re eme ntsing tsa ho tla haela bobedi.
And all nations and kingdoms quivering under.
Midi chaba le mibiso yo hle di reketla tlasa maoto a rona.
All things of the world.
Dito tsohle tsa lefatshe di a nyamela.
But knowing that someday he shall come.
Empa tsibonya hore tsatsileng o tlatla le hore nkela mmusong. Mo o kekeng a hlola ho eba le bofelo kapa o kekeng wa sisinya le ka mohla.
And to think that we are now.
Hape ho na ne njwa le hore re ba fo ba thodiwa ba mmuso ho.
God circumcised our hearts.
O modimo, bolotsa pelo tsa rona le ditsebe ka jeno ka moya o halalelang ka hlatsuwe ya metsi ka lentswe.
For we asked it in his name and for his glory.
O bane re kopa ka lebitso la hae le bakeng sa tlotla ya hae. Amen.
I wish to approach the subject this morning.
Ke lakaditse ho atamela sehloho seng hona.
For I was going to speak on something a little different at the beginning, but
taba e fapaneng hanyenyane haeba ho ne ho tla ba le tshebeletso ya phodiso. Empa re tsebisitswe hore ditlankana tsa ho rapellwa di tla abjwa ka nako ya borobedi ho fitlhela 30 ho robedi kapa nako ya borobong. Mme fela ke sa tswa Billy o ile a fitlhela pe metsotswaneng e mmalwa ya ho feta, mme a bolela ha o ne o batla o se motho mona ka baka leo a se abe ditlankana tsa ho rapellwa.
I thought of taking this text for.
Ka mo kgwa teng he, ke le ka hopola ho nka temana ena bakeng sa tayo ya kereke.
Now I want to speak on the subject of.
Me ke batla ho bua ka sehlosa kereke e thetsitsweng ke lefatshe.
I wish to read some now out of the.
Ke la ka ditse ho bala tse ding jwale ho tswa bukeng ya baahlodi kgaolo ya 10:16 ho qala ka temana ya 10.
And Delilah said unto Samson.
Delila aro Samson, bona o ntshomile o bile o mpoleletse leshano.
Now tell me, I pray thee, wherein thy
mpolele jwale mo se ka o tlamang.
And he said unto her, if thy aro wena hanka
tlangwa ke wena ka thata ka mehala e metjha e seng ho sebetse letho,
then shall I be weak.
Nka fokola ka bajwalo ka batho ba bang.
Delilah therefore took new ropes and bound him. Therewith and said unto him, the
leader anka mehala emetsa a motlama ka yona aba a re ho yena Samson ba flista ke ba ho dima hao.
And there was liars in wait
ati ba tu ba ne ba le temba molaletse ka moreng e ka hare ampa a gaola mehala ya wa matsong a hai jole ka ho jani ke ditshwele.
And Delilah
ya ba delila o re ho Samson bona o boetse o ntshomile la bobedi mme o mpoleletse leshano mpolele tlhe se ka o tlamang a re go yena ke ya o ka lloga thapo tse supileng tsa moriri wa tlhogo yaka ga mmao le gole e e llogang ya ba o di tiisetsa ka dithagisa a re go yena samsone bafilista ke ba godima gago a mpa a tsoe borokong ba gae a pšhemola dithagisa melogong ga mmao le gole
And she said unto him, How canst thou
Me arhuena, ukabulela jangur wantata, ati hari piluya hao, hai hun. Bona isele laburaru unsomileng, me hao, umpuleli mo mata ahao ama holo atulente, me hao so umpuleli mo mata ama holo ahao atuante.
And it came to pass, when she had pressed him daily, With her words and earnestness,
Yare hantse a motshwenya ka dipulelo tsa hae ka matsatsi ohle a ntse a mohlodia. Pelo ya Samsoni ya kgathala le ho isa lefu.
And he told her all his heart and said unto her,
Yaba o mpolelela tsohle tse ka pelong ya hae. A re go yena, lehare ha le so ka le mpeo la hlogo yaka, gobane ke monazare wa Modimo ha e sale le popelong ya mme.
If I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like another man. And when Delilah saw that he had told her all his heart,
Jole Delilah ha bona o bane o mmoleletse tsohle tse ka pelong ya hae a romela ho bitsa marena a bafilista a re nyolohang ka jeno ho bane o mpontshitse tsohle tse ka pelong ya hae
And the lords of the
Mika ho marena aflista anyelohela ho yena abatla dichelete kapa ankile dichelete ka matso a hae
And she made him sleep upon her knees
Itse o bane Delilah a mo robatse mangoleng a hae a bitsa motho me yena a beola dithapo tse supile tsa moriri wa hlo ya hae me a qale ho mo fokodisa me matla a hae a hla a motlohela
And she said
Are ho yena Samsoni ba filista ke ba ho di mahao ya ba tswa borokomba hai are ke tla phunywa jole ka kamehla ke na monele matsong a bo
and he wits not that the lord had departed from
ati hatsi bo bane jehofa o mofuraletse
now I wish to read for a text for this subject found over in the book of
jole ke la ka sa ho bala se hlosa timana ena se fumana ka na bukeng ya tshinolo ha le bo bedi ho kala ka ditimana tsa Mashuma bedi amutsumung le mashuma bedi ametsumiraro.
And I gave her space to repent.
Ke mo file sebaka sa o baka bohloleng ba hae. Empa ha ka baka.
Behold, I will cast her into a bed. And them that come
Bona ke se ke tla mo diela diphateng. Me ba febileng le yena ke tla ba kenya tlokotsing e golo ha ba sa baki diketsong tsa bo.
And I will kill her children with death.
Ke tla bolaya bana ba hae ka lefu, mme dikereke tsohle di tla tseba hobane ke nna ya lekolang matheka le dipelo. Mme ke tla putsa e mong le e mong wa lona ka ho lekana mesebetsi ya hae.
May the Lord add his blessings to the reading of his word.
A morena ke a ekeletse ditlhonolofatso tsa hae palong ya lentswe la hae.
Samson, great deal like the church, started off right.
Samsoni a holo jwa le ka kereke o kadile hantle a qala a libile nneng e lukileng
He started off and was called a mighty man
a qala me abitswa monna wa senatla
He started out serving the Lord and keeping
a qala ntse a sebeletsa morena go boloka mantsu a hae le o phetha melao ya hae
And that was somewhat like
Me ho ha tswana le kereke
It started off on As we would say, as Itadileka, Jolokari, Ribui, Kapulelia Fati,
Atuakalutu, Lene Paiti.
Started to keep
Hotadisenka, Buluka, Melao Yamore.
As long as Samson followed the Lord,
Meha Fela Samsoni, Analatela More, Moreno Nasemedisa Samso.
For God can keep anyone and use anyone that
Oba Mudimo, Oka Buluka Lusemedisa, Emuli Emon. Ya ka molatela
for it's God's business.
Ho bani ke tshwanelo ya modi.
But when we turn to a side away from the
Empa re khelo a usutha di jontsa modimo. Epa eba modimo a ka se hlole a re sebedisa hape.
When we walk steadfastly after the
Ha re ka tsamaya ka o tia ka moramelao ya modimo.
When we'll stay in the pages of the Bible,
harika dula maqepeng a Bibele le ho rapela ka lentswe le ngodilweng.
Worship him in the spirit and in the truth of the word.
Ho mo rapela moyeng le nneteng ya lentswe e ba modimo o ka sebedisa motho.
But when they take a notion to turn aside,
empa ha ba lekanyetsa ho kgelohela nthong e nngwe e sele e ba modimo a ke se hlole a sebedisa motho eo le ka mohla ha.
So Samson makes a very outstanding.
Ka baka leo Samson o etsa papiso e ikgethileng ya kereke ya kajeno.
When the church started,
kereke ha ene e qala modimo ne a ka sebedisa kereke.
For the church walked diligently after the.
O ba kereke ene e latela melao ya morena ka mafolofolo.
Kept all of his judgments and his statutes.
Ho bolokeng dikahlolo tsa hae tsohle le ditaelo tsa hae. Le ho phetisa hohle ha melao ya hae. Mme modimo a dula le kereke.
But it seems to be that there is such a weak.
Empa ho bonala ho ina le sebaka se fokolang ha kana maring a kereke.
Remember, we are not on a picnic, but we're in a
battlefield.
Many people just think that when they become a Christian,
batho bongata ba hopola fela hore ha ba fetwa ba Kreste ke pheto seo ba hlokahalang ho se etsa ha ho ho phethela tsohle ka ho sa eng kae kae le ba Kreste, mme le hona ntho e nngwe le e nngwe e tla ha bonolo.
Don't never get that.
Le se ke la ba la kenya taba eo hloohong tsa lo.
For I become a Christian to fight.
Ho ba ke fetwela mo Kreste ho lwana. Ho lwana ntwa e molemo ya tume.
I become a Christian to get in the battle.
Ke fetwela mo Kreste ho kena dithekong tsa ntwa.
We are Christian soldiers. And we've got to be trained.
Re ba hlabani ba ba Kreste. Ne re loketse ho kwetliso le ho hudisetswa. Le ho tseba makiti hohle a sera.
To know how to fight.
Ho tseba ka mogwa o ho ka natlafatswa. Ho tseba ka mo ho ka lwana ntwa.
And we can only do that as a Holy Spirit.
Mme re ka phetha ho fela ho latela ka moo moya o halang o tlang hore seno le. Re ka seng ke seo re se bolelwang ke setšhaba se seng ha re yang tweng tse ding tsa dikgopolo tsa
bone.
Empa re tlamehile ho nka menahano ya rona ka sebele ka moo moya o halang o tla re tsamaisa le menahano eo a tla re fa yona.
Because he is the commanding chief of the army of the Christians.
Obane ke yena molaudi wa sehloho wa leboto la ba Kreste.
Samson did good. He was a great man. Until
Samson o sebeditse hantle. Ebile monna ya phami ho fihlela a qalella ho. Ho qala ho hore ka ho bitsang. Tshoba tshoba hohle.
Until he began to get off of his own territory.
Ho fihlela a qalella ho shutha mobung wa hae ka sebele.
And the church did run well.
Le kereke e mathile hantle ho itokela ho fihlela ba qalela ho sutha mobung wa bo.
Samson began to flirt.
Samson a qalella ho phathatsana.
And he was not flirting with Israel. Ladies, girls, he.
Me a se ke a phathatsana le banana ba ba Israel. A qala a phathatsana le banana ba ba Philister.
And that's somewhat similar to what the church did.
Miki ona nto e kang e entsweng ke kereke.
It never began to make love with its own. It
aya kala ka o tiale rato le bahaba yona. Yala tela ba etsa dibe lo kalela ho phathatsana le ba etsa dibe.
That's where we made our great and one of the greatest.
Ke ona mo re entseng diphoso tse kgolo. Me engwe ya tse kgolohadi. Ke a kereke ene e qalela ho etsa dintho tse neng di sa loka. Ya qalella ho tsamaya jwalo ka Samson sehlopheng se sa
lokang.
Samson ha fela a ne a dula sehlopheng sa batho ba Modimo a sebetsa hantle.
But when he got to flirting with bad company,
empa ho qaleng hang hae ho phathatsana le sehlopha se sa lokang ya ba o kena kgathatsong.
And that's the way it is with the church.
Le ho jwalo le ka kereke.
When the church followed reverently and daily after the leading of the
Holy Spirit. Ha kereke e ne e latela ka hlompho letsatsi le leng le le leng ka morao ho tataiso ya moya o halalela modimo wa bahlonolofatsa mme mehlolo le dipontsho le meka ya latela kereke empa ya re ha e qalela ho dula sehlopheng se sa lokang le lefatshe e nngwe ya dintho tse fetisang ka bobe e entsweng ke yona mme ntho ya pele eo e entseng ya qala ho itlhophisa
amongst other believers
ho pshatla setswalle mahareng a badumedi ba bang hoba ba ile ba fumana hore baditšhaba tse ding di ne di itlhophisitse empa evangedi ena e kgolo ha ya kgethelwa setšhaba kapa batho ba le bang e kgethetswe ho e mong le e mong ya batlang a ke atle ditšhaba tsotlhe mefuta maleme le batho
Never did intend for us to draw.
Likamu shamudimu hawa kwa rerela usea miedi amila.
But man wanted to be like.
Impa mutu uratile hoba joloka bai papisa kapa huetisa.
Go like the world does.
Utama joloka alifati lieta hubua intoche hoba dieta hu atya katsila elba ilemba atya kayo.
We cannot never be a success.
Le ka mo hla re ke se atle. Ka o etsa ntho efe kapa efe e o le fatse le etsa.
We can only be a success as we follow after.
Le ka tle a fela jo le ka re latela ditalo na tsa modimo le mogweng wa hae ho etseng dintho.
We can never be by pattering.
Le ka mo hla re ke ke ra gona ka o tshwantsisa le lefatse.
If the cigarette company has met their
Hai ba kampani ya sakrete fihle se katleho ya yona e kgolo ha di ka television.
And the beer and the whiskey crowds has made their great.
Le jwala le letshwele la whiskey le fihle se katleho ya lona e kgolo ha di ka siabo sa television.
That's no sign.
Ho no ha se tshupiso ya ha kereke e ka fihlela katleho ya yona ka television.
The success of the church lies within the preaching of the gospel of the power of God.
Katlao ya kereke e itse ile thero nya evangeli ya matla a modimo le ponahatso ya moya. Re ka se bulele hore iri ka television e etse ditse company ya sakrete hore le hore le di company tse di.
We do not have any scripture to carry.
Ha re na le ngolo ho le ka ho ipapisa le batho bao.
And as long as we do, we may draw great numbers.
Me a fela re ntse re ho etsa. Re ka ho hela palo e kgolo ya batho empa se seo modimo o re baletseng ho sietsa.
We think because
re hopola ho bane re le mebala yohle ho ipapisa le tseo dimo. Me kgatlo e moholo ha di ho etsa ho dintho tse kgolo ha di tse mebala bala di bona hale. Ho ke katleo.
We are dying daily on our feet.
Re shela maotong a rona letsatsi le letsatsi. Ha o bua semoye.
If we stood 10 million strong
re ne re ka ema ka matla re le di million tse le shume o seng hona mme moya o hallang o sna le rona re ne re tla etsa hantle ka o ema re le shume ka matla a moya o hallang o ina le ru
we cannot compare
re ka si papisi le lefatshe
one of the first things was
me engwe ya dintho tsa o kala ene hore kereke ya kala o ithlopisa ile yona
the first organization was a catholic church
mogato wa pele ile kereke ya katoliki me hanto latela kereke ya lute aba ne ba ithlopisa kereke ya katoliki ho etsa mogatlo
one day there was a cry
ka tsatsi le leng ha ba le mogosi
Samson
ba flista ba u di maha
and Samson broke the cords of the bounds of the catholic church and Martin
me Samson a khaola mohala wa miedi ya kereke ya katoliki me Martin Luther a tla ka mogatlo
And they bound the church
Ya baba tama kereke ka mohala o monjolo ka delila a ents
And they began
Me ba kalela wena lo fumana bana ba bitsweng ke modimo bana ba ne ba bitsweng ke moya o halalela
Maybe didn't know their ABC
Ka mo hlo mo ntle le ho tseba di ABC Tsa bona empa ba tsebile Christ
Then the church got
Ya ba kereke e kena se taile mme ya latela mogwa di buitsa di politiki
And they had the
Me ba lokela ho nea ba re ri ba bona di garata tsa bongaka. E mo le e mo atleba atlamea ho ba ngaka ya tsa bodumedi.
That was another card to buy.
E o ibile kgwele engwe ho tlama kereke. Banna ba tloya lo ya ithuta. Mophato o mo le o mo o le ka ho hlaisa mo ithuti ya hlaileng ka mahetla.
So that their churches can brag.
Hore kereke ya bona e tle e iphafe. Moruti wa rona ke ngaka ya tsa borapedi.
What did they do?
Me ba entse emo o le ka o fihlela tsebo e fitisanya emo.
Well, that
ka mo ho ateng ho ha o bulele letho mahlong a modimo. Me a o hloka le hore motho fika pa o fia leke ho nka tsebo ya haya le fasi le ho khadisa modimo ka yona le ka mohla.
It's an abomination in the sight of God.
Ke manyala mahlong a modimo.
Never please God with the
le ka mohla o ke ke wa khadisa modimo ka merere ya le fatse le bohlale. Ho ba ke bo ra ho modimo le ngolo le ria.
He cannot do it.
A ke ke a ho etsa. Me e mo le mo le ka o fihlela tsebo yohle. Ba tsiba fela seo ba loketse mo si etsa le mantsi a ka bua.
And it becomes just a political speech instead of a
Me se tlele fela polelong ya sepolitiki bakeng sa molaetsa wa matla a bona haditsweng a moya o halella o kenelang pelong ya motho le ho hlanola sebe. Ba kwetliseditswe dipolelo tsa dipolitiki gomme ha re hloke hono. Paulus o boletse lentswe le tlile ho rona e seng fela kapa evangeli ka lentswe fela empa ka matla le ponahatso ya moya o halalela.
Demonstrating the powers.
Ke hona ho tliseng evangeli ho bona ha tsa matla a moya o halalela.
But
empa bana bana bohle ba tloi ho ya mephato me ba ithuti dithuto tse kgolohadi. Ka mokgwa o ba lokelang ho ema pela batho. Ka mokgwa o ba lokelang ho itlhahisa. Ka mokgwa o ba loketseng ho apara le ka mokgwa o ba lokelang ho itshwara ka teng. Le ka mohla ba lokela ho sebedisa mokgwa o phoso wa puo.
Now that's all right for a political speech.
Jwale ho ho itoketswe ha e le bakeng sa polelo ya sepolitiki empa ha re ka morao mantswe a motho a thabisang. Paulus o boletse evangeli eo ke e bolelang ha e ya ka ya tla ka tsela eo empa e tlile ka ntjhafatso ya moya o halalang le matleng a ponatso. Ha e tle ka puo e lokisitsweng entle hore bohlale ba lona kapa tshepo ya lona e tla e be bohlaleng ba motho.
But it come through the demonstrations of the power.
Empa itile ka dipona ha tsa matla a Kriste ya tshuile.
That's the gospel.
Ke evangeli eo.
To know him in the power of his resurrection.
O mo tsiba ka matla a tshuo ya ha. E mo le mo le ka ho nahana ha hlalefetse monna e mong a holanya. Ute o emwe le emwe ya mokgatlo ma methodisi bare re fumane monna ya bohlale bo fitisisa baptisi ere e ka sita le kereke ya kreste bao bohle jwalo jwalo rona re hlalefile ka ho fitisisa rona batho ba rona ha re ke re dumella banna ba tlwaeleileng fela ho tswa le ho ya rera evangeli empa ba bathonya ka monwana. Oh mudimo e ba le mohau ba thongwa ka monwana ha e ba ina le ditokomane tsa dithuto ya bona e itseng e be ba ba kenya kereke ha mokgwa o mudimo a ka mo amang ka mokgwa ofe kapa ofe e batla ho rerelwa ke motho ya thontsweng ke moya o halalela.
God has raised up not picked by man or denomination
ho hlahisitsweng ke mudimo e seng ho thongwa ke motho kapa mekgatlo.
And some of them doesn't know the first alphabet of the Holy Spirit.
Me ba ba ma bona ha ba tsebe le tlhaku ya pili ya ntetetrwane ya moya o halang. Ba o latu.
Taba
ena e nkgopotsa bukana eo nkileng ka e bala tsatsi le leng California dilemong tse ka bang 10 tse fetileng. Ka e thola ka lebenkeleng la kgalla dibuka ke lebala hore mongodi e ne e le mang.
Just a little 10-cent book. But
ho kana fela di sentetse le show empa ine tshwere kgopolo entle ka hare ho yona le a ine ka motlae le mano.
But I found something in there that
empa ka fumana ho honka mono ho neng ho utlwala jwalo ka modimo ho
nne
engwe ya dipalenyana e qhobe ya tjena.
One morning in a great chicken pen there was a certain little
ho seng ho honka hara hoko e kgolo ya dikgoho. Ho ne ho ina le mokukunyana o mong o itseng o neng o lekanya hore o ruile tsebo yohle e ka tsejwang. Ka baka leo wa fofela hodima lebokosi le ho otlanya molomo wa ona pela lebokosi makgetlo a mane kapa a mahlano wa thethela hlooho ya ona morao le ho lla ka mokgwa o e seng o ka utlwa mokoko o lla le ka mohla. Mme tse ding wa hapa maikutlo a tsona. Mme wa re basadi le banna ba hoko ene ya dikgoho.
Speak to you all this morning on some
Ke la ka ditse o bua le lona bohle o seng hona Baba pili le nane o hari le itse na thupelo le re sa tswa le rala.
Said I have required a lot.
Ke le ka batla tsebo e ngata ho baleng haka nakong e o kgwesang di bureletsa ona molomong wa o.
And he said, I have decided that we chickens can measure ourselves by. Therefore, I can tell you
that
where
we work, we'll find a certain vitamin A that will help us grow better.
And all I can tell you is that and the little pullets with their little red combs,
they just back
and they certainly admired him. Oh, he is such a brilliant
Christian.
Reminds me of some of these here seminary
preachers.
There's no need of us hanging out with him. Well, before the little fellow got his speech finished, there was another chicken that didn't have breakfast. Come on, you know the rest of the chicken are
in
the house. Boy, in just a minute, I just heard the little fellow. Chickens went up.
You
the
are
going to the slaughter. What good's your knowledge going to do? Brother, all the knowledge that we can accumulate on the earth,
it's
just
a
dirt. We're all dying by inches and by
inches.
Our knowledge
is
nothing. We want to know him. As I was remarking some time ago about
He had ears, he could hear.
You're human. All the world is not. The reason people go and join organizations they don't want the new birth. And they know we teach it in the Bible.
So they want to.
And the Pentecostal people are just as bad. They want it in clay. We'll shake hands and join the church and be sprinkled. They're afraid of the new birth. I sometimes believe the Branham Tabernacle's getting afraid of it. Now we all know that a birth out of
it's a man.
A birth of a calf, birth of anything.
And
the new birth is nothing less than a birth. But people just
We'll go over where they shake.
What we need is birth, dying out that brings forth.
tapole nyana ya khale peo ya tapole nka tapole eo mme o ikenye mobu
until you can have new potatoes
e loka fumana ditapole tsa ntsha tapole eo ya khale e loka se ho bola
a corn cannot produce new life ore
ke ga tsaisa bo pelo bo chapile body
and a man or a woman can never have new birth until
le monna ka pa mosadi a ke ga tswala bo chapile mahlale a bona le bo bona bo body le bo shwe o shule shwe a le tare lu hweletsa bo tsida fara ka hohle u fihlela sibakeng seo se thashi sika tswang koloreng ha le u tsotsi hape ka moya wa mudi
I don't care if you squall.
A ke khatale ha ba ummegetsa ho bua ka dipuo khomela ho dimo le tlase le ho phupuse. Jole ka ho e bongwe hlo o hlaisa bophelo bo botsa.
But we substituted something for it.
Amen.
We want the classical way.
Praise God.
Empa re fapanyeditse ho ho mpakeng sa yo. Re batla mogweng wa maemo e hlile.
The other day, Friday, wife and I was going to the store.
Satile le labohlano na le mosadi ne re ya le benkeleng.
I don't mean to harp on this.
Ha ke a ikemise sa utila o dimata ba yena. Empa ya re sa theosa ka strata ke sa pitsi o thintetsa hloya ka ho tlwa le hla gore ne lengwe ya o leleng. Ba sa di ba tsusi.
I promised God when I was a blind man.
Kana ka tsepisa modimo. Ha ke ne ke le monna wa sefofu. Ha ne ka fodisa mahlo a ka ke tla sheba dintho tse tshwanele ha. Mme ke kentse sefapano nyana se le ke tla nka kolo nyaka.
When I see such as that I look at the cross.
Ha ke bona tse jwalo. Ke tla di ba sefapano mo kire. O modimo. Se tsabelo sa ka ke se na go nyeo ke sheba sefapano.
I seen those women.
Ka bona ba sadi ba.
Me said we haven't seen one woman today that's got on a skirt.
Me da re ka jeno ha re so bone mosadi ya apere mosi.
And she said Bill, look at that.
Me are Bill. Bona mosadi ya ne mane ka maratswana ao a thatseng karolo e hodimo ya mmeli wa ha.
Said you mean to tell me that woman don't know that's right?
Ni hore na o blela o mosadi wa sa tsiri ha ho le pos.
Said if she doesn't know it's wrong then she Are hasa tibe ha ole khoso
itlaba ola hleso ke kelelo
I said just a minute honey she is an American
Kare be butle motho so fela moratuwa ke le America o etsa jolo ka ma America etsa Kare ke ne ke ne finilane na go nye seng kalo ya ofeta pelo yaka
And I question there to a man that set me down
Me ka botsa monna ya ileng ankatla na ka manine Me re ne re libile di batentsa tsa bophilo bo botle ho bitswang sona bati ya muwan wa metsi ya filla me ba o kenya ka hare ho ntano tshelwa metsi a tshisang kapa metsi di mama jo a tshisang mi ho fufule se fela ba ntano o nka ba etse uru khumele ka hare metsi ya le ka ntano o tso hape e be o nkelwa ka phapusi me o na le ba o ki ka hare mono ba sadi ba ho hlambanna ho me ba tsutsi ba ba khutse se hape ka letseng ka latola o ke
I said Dr. Money in the
Me karinga ka manina ho ho pause uila arulu kile he mo hlompa i brene ho ho pause jalo ka tinga dinga ka tsalona tsa America tse ya ndi hlubulisi mosadi a sala a tshutse ndi ho mo Robert a udima tafule ho hlahlutse sitho se seng se seng sa botsihadi botsihadi seo ana ne so
How about your nurse
ho joang ka ba o ki ba lo na matlung a koke ka re ntshwarela moina manina Manine o nepi.
What is it? It's customs.
Ke eng? Ke tloaelo.
When I was in Paris, I could hardly believe it. That the urinal
Ha ke ne ke le Paris. Ke ne ke batla ke sa holo hore matlwana a bana le basadi mo ine le ntho ile nngwe.
I couldn't understand it that the restrooms was on the side of the street.
Ke ne ke sa utlwisi hore diphapusi tsa matlwana tsene di le strateng. Di ne di etse ditswe bana le basadi mo. Ke ne ke sa holo re ha masadi ba le ba ya le bupona le watla o tola moshanyana le murati wa hae ha bana diphabusi tsa o aparela bana ba hlubula tsohle o fikela siaparo sa o katela ba ntona o furela tsa mikokotlo ya bona mme o tlangwe le ratswana mme hu wiwe ya tola empa ho jwalo
they pay no attention to it it's a custom
ke tloaelo ya teng fura
in africa Women in
Africa, bana le basadi, ba ba tshale ba ba hulu, ntle le diaparo ho hang ho tsama u hara magu. Ntle le tsebo ya hore ntwana ke eng kapa di dintho, kapa ha o sirelo e mong ho hang.
But they don't know the difference.
Empa ba tsebe papa.
They don't know the difference.
Ha ba tsebe papa.
But it's customs of nations.
Empa ke moyetlo wa ditshaba.
But I said honey.
Empa ka re moratuwa re fapane.
Re
tswa se tshabeng sesi.
We are pilgrims and strangers here
re ba e di le ba fiti mona ke ona ntwetsa ngodi ntwetsa na di bona le di lipo
for the bible said they that profess such
bane be bile boletse ba ipulela njalo go paka ba bontsha bane ke ba etile ba fiti ba batla motho o tla ngohla.
A man or a woman in Italy, in France, in Africa, in
Italy, for Africa,
she shall be
a
city
I kill and I told her very Kimoya Hala. Hi, it's in
Twitter. They won't act like that because they're of another nation. We're from heaven. The spirit that's in your life. If you are American, you'll do as the Americans do. If you are French, you'll do as the French do. But if you are of God, you'll do the way they do in heaven. Because your spirit comes from above.
That is
control. A little something you might look at. In the scripture. They professed that they were pilgrims and strangers. But on the side of Cain, they become fugitives and
rebels.
But Christians were pilgrims and strangers. A fugitive has no home. A renegade is a
fugitive.
But a pilgrim,
something real,
and from a real land into the nation trying to find a
way
home, professing by his living that he
is
from another country. There. But yet those people
who are just so,
those people who are, let me tell you, in South Africa,
anke ke le bolelle mane Afrika borwa ha ke ne ke bona dikete tse mashume a mararo tsa ba hetene ba tala ba tsutsi ba tala ba aparandiko bananyana ba leshume silela leshume le robedi dilemo tse mashume a mabedi bananyana ba hloka le kgwele ya siapa ho engwe mono ka seretsa difahlong tsa bona mme ho itakilwe masabo a phuntseng dinko tsa bona mme le hola patsi le leke ka ditsebeng tsa bona. Le masapo a motho a bupileng sefapano kapa masapo a itse meriring ya bo.
Animals' teeth hanging over them.
Meno a diphoofolo a leketlang ho bo.
Naked as they come into the world.
Ba tsotse jwalo ka ba tlile lefatshe mme ba sa o tsebe. Empa ya re ha ba amola Kreste mme ba wa ka difatlhao tsa bona le o amoela moya o halalela. Phama mme ba phutha matso a bona o thiba ditlhong tsa bona sefubeng sa bo. Nakong eo ba tloa le o fumana diaparo tseo ba ka di apara.
Why? They become pilgrims and strangers to this world.
Obani, bafeto abayeti li bafiti li fatse lena. Hallelujah.
They were away from him. Yes, sir.
Bane bane hule lien. E mung hat.
Oh, yes.
Khidi e, batu bane bai pisa ba krest. Kini chosa di kerej. Bai batu hime bari. Rima Methodisti, rima Baptisti, rima Pentecostal, rima Sabata, risena sani li sesi. How mo se usi amanan ken liyo?
Jesus said, by their fruit you shall know. The church has become like
Israel.
They've seen all the
heathen
nations having and they've seen the heathen nations having king.
Me ba bona ditshaba tsa ba hetene di na le morena. Ka baka leo ba batla ho etsa jwalo ka ditshaba tsa bo hetene. Me ba ithekela morena.
And as they did it,
me aba entse ho ba kena khathatso la kala ho kena butle le fatse la kala ho kekela ka ho bona butle.
Finally ended up in
hello hakatela ka akabe morena e mong anna atamela hanyenyane ho lona ho le atamela hanyenyane me pello ha pepita bo phelo ho bo niki ba ba ya me ya ramo rena wa sibili a itla ba hlo ya ho motsiba.
That's the same thing the church has done. It's adopted. Here you are.
It's adopted
organizations.
It's adopted organizations.
And when the real
people
and they're crucifying the very Holy Ghost, they don't know him.
Hallelujah.
As the Jews did their Messiah,
the
they don't know it.
They haven't got the spirit of
God. Because they're so documented. Because they're so documented.
We're never...
We're
exhorted to humble ourselves.
And not to be a child of God. And today, there's such a
What difference does that make? We have one
million.
Do we stand under test of the Holy Spirit? Is it true?
That's the
but we compromise upon the Bible. A lot of our Pentecostal people upon the fundamental doctrines of this Bible. But there's tens of thousands of
Pentecostals.
But they compromise.
And got seminaries.
But it's time somebody said something. Compromising. If I die, I'll still stand for the truth. I'll measure up not according to the church, but according to the word of God.
But
Delilah, did you notice? She
was Samson.
And she didn't know where that power
was.
She couldn't tell
her power.
But there was something that
Samson
was saying. And she wanted to find it. And as Delilah, she kept moving
Samson.
That's the same thing the world's done to the church.
So
how come the Pentecostals? But now what happened? The big
doctors,
they've got
the
kena ka ka kerekeng le o ke ke wa gona utlwa amen muhatsela o ka ngwa se gagata sama eskimo a tswang dipheletsong tsa leboya
serame
mohalutse
me
jwale Samson ba filista ba hodima hao America ba filista ke ba hodima hao.
Where is that oneness of spirit?
Bongwe bo ba moya bo kae? Bongwe ba Pentecoste bo kae? Masemuli sia modimo le ba kopanelo le kereke ya modimo le hona hani le hohu engwe le engwe ka tsamaiso e fapaneng ena ka hwane ena ka hwane.
We're so broke up that you can go into a city to
hold. Cha tla ile ho ka kena motseng ho tshwara tsheletsa kereke engwe e tshietsa tseding tsohle tsa tsona dikeke tsatla.
Ma komuni si
ya odima ha America ma taru na o kai khanye hore na yukai.
What is it? Because we went after the wisdom of man instead of the power.
Ke bana le latetse bohlale ba batho ina le matla modi. Alala ba satela ditelo wa misa ba re ba rona hona le dintho ho fikela ba re hlopisitse ho fikela re hwanele ho satela tsa mela ho fikela batho na o satela u ka mo ho ka kerekeng hape o ke tswa u ka le motho halla ditlo tsa ba le di beile ka mokate o ka tlase.
There's no more glory in the church.
Ho sa na khanya hape ka kereke. O se ka mela murao, ho sateletse ka mo re ka gona.
We're not free, we're bound.
Are ya lokolo wa re tlangwe.
The devil with his modernistic demons has
diabolo se ka matemona ha ya se jwale jwale. O tla me kereke ya modimo o phela, ho jwalo.
There's no more. Ho sa na
matla ka kereke. Ho sa na tukulu.
The people so stupid.
Ba tuba ho me ha kana lo satel.
While the God
ke na pakeng tsa batho ba Pentecoste lo bona tsaile yena modimo lo paka di pontso tsa hae ka tsuo ya hae ha di ba sisinyi ho ha o boa kwa hele ke di sho ha ola lena modimo o sebetsa ho etsa di pontso me batho ba dule me cheke ana ha ho ituketse o ke a tsiba ho kaetse.
It doesn't move them. Why? They're bound with the
how about this scene? Kobani, batlangwe ke delila le fatse ba ditlamo.
Now if you got them into bound them into.
Jwale ka sita ba ba kentse ka hara ho ba tlamela kopano ya ditsha.
The Philistines are on these Samson.
Samson ba Philistine ba hodima ha. O tla etsa ka ho. O re na le phutheo tse kgolo tsa mogato e hlile. Re fumane ditho tse fetang tse o rekileng ra ba le tsona le ka mohla.
But where's the spirit?
Empa moya o kai? Moya o halang o kai? Ke sa utia bolosi ya siense le hule tsuka kereke le hlotse lentse le eka kereke to hunna ke tla o abela tabernacle e kgolo e phaming hodimo mona ha fela o ka etsa tsena ha o kalala ka moreri e wa le hlanya e o lena le ye me di fumane monna nga ka ya borapedi ena le kelelo 18 re tla ha kereke e ntle kgolo ya maemo me re tla tsona le ba bambohle.
Shame on ya
di sho
brother. I have a man that didn't know split coffee from beans.
O ka ba fumana monna ya sa gone o kgetha kofi ho dinawa empa tla tshe ka moya o halala ya sa kake ka matla modi empa e fetuetse o ho hwanwe ha ka mogwa ona ho ha mo halale diwa batho aka phatwang ka kopano me ya bua ka dipuo ka pa ho heletsa hanyenyane ka pa ho etsa ho hong ni ba bambohle ba ho thangmulwe melala ho shejwe.
Well, I wonder why that
King Ho Jerry I put out bani ho tlameile be ile le hlanya la hore le rotating o hlaka e ka.
You know that's the truth. Some poor saint.
Wa haledi wa baaja ka kena thabi ho ka phamise matso a hai. Le holla le uro risa more. Motho a hore nyaka huang are amen theronya evangeli. Me ba ba mbaretele ho bona seo a se buletse ke ma Pentecoste a.
What's the matter?
Mulatuki di papisele Methodist. Ho latela Baptist. Ba papisele Catholic. Catholic di papisele di hele.
And all together all after hell.
Nitsohle moka moraudi hele tsohle hone paetse delila ole eketse ka hara dikerekese kgolotse gabane ba ruti ba ruteile ho nka maemo a babatse ha bele a tse ba seketekete tla simona ke ra di million ha re ka gona mo tlisa phutheo ya ro.
Oh
bana ha sa tswala la ubedi o tla ba sa lokela ke u ba mono ha ke tsotele ha ba ana le di dollar tse di million ha ba ana le di khadila ka tse ma shume aman hore se ana ni sona ke sefe.
He's got to be born
o ka melo tswala la ubedi ho tla hantle tswalo nya bobedi le ho sokolwa ke moya o halalela
and come out of there in a new burst not in excuse me.
Me a tsaka mono a le tswalo eng chasisa tsarele ka ho lalo boko la lui tsara jole ka ba bambohle ba bona ba etsa le ho phila bophilo morao mohomo ho paka hore o na lo amen.
That's what you
say stoka
Samson
ba filista ba odima ha Samson
the communist
ba komunusi odima ha le fatse lo odima ha diabolo so odima ha
Bae ba tloe ba gutle me ba bone ha moya wa modimo o sebetsa meka le o etsa dintho tseo tsa tsuo ya ha. Seo Jesu a se tshepisitse. Ba re wa tseba moena Brennan o na le bokgoni bo bongate ba o bala mohopolo. Moruti wa ka o mpoleletse gore e ne e le taba ya diabolosi.
Hypocritical, deluded.
Mo hete ne tuwa mo fat, mo kaket, wa mo lahle ya bensi tswe. Phiri tuwe o lenka ra di aparo tsanku.
Jesu
o buletse ha le le ntsibile, le ka ba le tsibile le tsatsi lak. Empa nna le se gagata sa bo Saudi, se le kang ho le bopa jalo ka le fatse lohle.
We want a bunch of men of God who don't compromise.
Empa ta se gagata sa bana ba bo dibu ba sa tekele ntse. Empa o rera nnete lo ema kololo tsa nyamo ya o halalela.
But what is the world done?
Empa le fatse le ntse nna, le kutile matlalo na hohle. Le tsetse le ba Nazari ma Pentecosta. Empa ruri le fatse le kutile matlalo. Le jwale e hwamme jwale ka ba ba mbohle.
What are we going to do?
Re tla etsang? Ho tla etsala. O na le ntho e lengwe ya tlotlegang eo ka nahanang ka yona ho phethela sehloho sena. Ya re ha Samson ya sa tlangwe, re ke ke ra fumana tsoseletso. Utlwa moena a rona ya tshepeyang Billy Graham. Tsoseletso tsatsing la ro. Utlwang Oda Roberts ha huwa. Tsoseletso tsatsing la ro. Mamelang ba bang bohle. Tsoseletso tsatsing la ro. Re ka ba le tsoseletso jwang, empa re tlamile.
Bound the Holy Spirit with our
re hula ile moya o halang ka meetlo ya rona. Me re ke ke ra fumana tsoseletso ya moya o halalela. Amen. Ke a tseba ho ho tshisa ho bile ho tlabola maemong ana a boso. Empa ke nnete. Re ka ba le tsoseletso ya moya halang jwang ha le tlame ha le hule ile tshelo hwama. Sibupe o sa borapedi bibile boletse ba tla ba le sona. Sibupe o sa borapedi empa ba tla latula matla a jo. Matai matamo gato matale fats matakerek
the power of the holy ghost
matamo ya hala seo ke se baga sa se phiri kereke
and when the church adopts
me ha kereke ithekela ba reri ba ruteile le me a oe me hulu e bo khabane ba ke sa moya o hala ngwa mihlenya bo hulu hulu ba lokela ke o kena bo rumueng ha amen ruur
I go to have revival
over
the Holy Ghost and people quench it.
Le ka fumana tsho le ba ke hona mo botata bolente. A flista ba udima ba udimalo.
But the one
empa tsepo ile mwe e tlotleng e uri nan leo. Ha Samson a sale chankane. Ke a pele o ba yentse ke ife ba ne ba motshwara. Ba motlama pele. Ba tlosa matla ha e ba fitlela spirisa ha.
They found your secret.
Ba fitletse spirisa lo. Le fatse le fitletse spirisa lo. Jalo lona ba sadiba kuma miriri ya lona ho tshwana le lefatshe. Lona bana ba tswa milete se lefatshe ho itoketse. Ho etsa metlae le meswaso e ditshila. Le ho tswela ntle ho tsuba di sakrete tsa mmalwa. Le ho tlalatlala le basadiba ba aelane le ntho tse ding tse jwalo. Sinonyana sa botho ho boloka mosebetsi wa hao. Kampa ka patama kampa ya ka mme ka ja dibasketi tse omeletseng le ho nwa metsi ya molatswana. Mme ka dula ke hlwekile le ho phethela pela Modimo. Ho ena le ho peka bakeng sa mofuta ofe kapa ofe wa mosebetsi. O nepaetse ke nnete dulang ka o tshepe ya ho modimo Samson ba flista ke ba ho di mahao tabernakele ya Brenem mokgwa wa lefatshe o ntse o kgasetsa hara lo ho ka thweng ka taba eo na le utulutse sephiri sa lona na le utulutse sephiri seo seo modimo a le neileng sona ha le ne le piti ka moo le ruleng dilemong tse mmalwa tse fetileng na le dumeletse gore le senyeela pele ntle borapeding ba botho bo fofo ho etsaetseng ka lona Modimo ka theoa me wa etsa mohlolo le o kena hare hara mogubi le o bulela batho me o pula dipelo tsa bona le ntho tsohle le o fodisa ba kulane ba hlekofetse ne o sebetsa mehlolo le meka le o rara lentswe la hae ka thata ka moo ba ka kgonang ka moya o halalela me batho ba re cheke ya dumela ho ho itoketse re thabela ho lutlwa hang magetlong a itseng a re sa kgathala ke tabernakele ya Brenem eo ba flista ba odiba hao Kine ene re ha o rerwa lentswe me ba halali ba khale ba kheleletse dikele di mahlong a bona ba eme ka maotelo ho tsama ya balla ka mohlomo ntle le ho bua lentswe le leleng ho tsame ba potulo ofela makgetho mabedi ka pa madaro me ba dile fatse ba tletse moya o halalang ha kana lentswe le ne le ba fep motho ke ka pila ka bo ho fela empa ka lentswe le leng le leng le tswa molomong wa modi ba flista ba o di mahao tabernakele ya Brenem ba flista ke ba o di mahao Pentecost Go ba flista ba le fumane lona bohle khala nakong e fitileng ha le ne le ithlopisa ka thata ha kana ha o ntho e neng e ka kena ha o ne o se mopresbyterian baptist methodist katoliki kapa ntho e itse o ne ke ke wa ba le kamano ya letho le bao bohle ka baka leo tsoseletso tsatsing la rona re ka ba le yona jang hodima moabi wa tlwaelo wa tsoseletso a tlangwe ke lefatshe modimo ke ke wa kena mo lefatshe le leng teng le ka itshetleya hodima taba eo ha le ikamanya le lefatshe eba o fedile ka yona ha le dumela lefatshe o kekela ka gare le tswela ntle o itshwara jalo ka lefatshe e ba o fedile ka lona empa ga le kgaola tlamo e nngwe le e nngwe lefatshe bake sa tokologo le o tla go modimo modimo o tla nna le sebedisa go fitlhela le tloile go phatatsana gape ke ena tshepe eo ke nang le yona fela o seng gona go loganya molaetsa wa ka ke ena ya re samsone a sa tlangwe kola e ntšha ya moriri ya tlhomela modimo re romelela kereke e nngwe tejana fela go nako ya tatela gore maatla moya o galelang a tle a kene go yo ponagatsong ya moya mme mareka le16 a tle a latele kereke dikeetsa bobedi temana bone dikeetsa bobedi temana masomamararo a motsenrobedi tseo tsotlhe di tlabe di latela kereke gantle metlholo le meka e latela baapostola metlholo e bogolo ya tsuo ya gae e tsamaya le bone ga re sa le tšhankaneng ruri modimo o le matlhako ya kotulo kaekae bakeng sa tlabo e golo ya ketelo a kebe wena mphato wa mokeresete o seng gona mona a maatla a gago a tale go tlhomela ke rapela gore molaetsa ona o seng gona le ntle kwana mo sena se tla leba teng ke tshepa ga molaetsa ona o tla thusa go tlisa dihame le tsamaisong ya gago e leng tse e tla medisa maatla a semoya gape bophelong ba gago a re inamise ditlhoo tsa rona le o rapela
O Lord God,
Morena Modimo, Mohlodi wa Modimo le lefatshe, Mokadi wa bophelo bo sa feleng, le moabi wa neo engwe le engwe e molemo ya moya.
Take these words this morning and
nka mantswe ana o seng gona le wa kenya ka pelo, le wa nosetsa Morena. A batho ba ke ba rapela hodima dintho tsena ka o bona gore lefatshe le ekile kereke. Mme ketellong le fitlhetse maatla a yona. Go fumana sebaka se se phiring sa yone go fumana mo sephiri sa yona se robetseng teng mme le ya kutile shwe le nkile batho bao ka nako e nngwe ba neng ba goa tlholo ba ruile tlholo ka nako e nngwe mme ba kutile shwe go ba dulang hae la boraro bosio go shebela mananeo a thelebišene go tlosa thabo pelong tsa bone le go ba abela lerato le lengata la lefatshe go feta le o bonang le lona go modimo o ba fa lefatshe le lengata bakeng sa bo lefatshe takatso e kgolonyana ya boithabiso ba lefatshe go feta go fumana thero ya evangedi ga e ba o se setlhopha se segolo sa mmino o itshwara ka gore le ka gore le ditlatse le o itshwara ka gore le ka gore e ba ba sa batla evangedi ya gale gape e tlisang dikeledi tsa thabo moyeng e busetsang phodiso ya galalelo gape e gotlisetsang dineo tsa baapostola kerekeng e kenyang ka gare keresete ya tshositsweng mesia wa letsatsi lena empa jalo ka ga iseraele e ne e tlamilwe ke marena a yone gore ba se latele morena wa nnete mme morena wa nnete ya re ga e tla ga ba ka ba mo elelelwa go jalo le ka jeno oho morena morena wa kganya o bonagetse sebopeong sa moya o galelang mme morena ga ba o tsebe ga ba e elelelwe ba tlhophisiwe ka thata ga kana go ba sa utlwisising gobane e se mogatlong wa bone morena ena ke ketso ya tiabolosi ya e ntseng gona batho
May the Samson of God,
may the true heart go to our loving and faithful Lord.
May they stay up until this
day,
until there comes
forth
a fruitful harvest,
until there comes forth
a fruitful harvest, until there comes forth a fruitful harvest, until there comes forth a fruitful harvest,
se ka bona mesia le maatla a patilweng a patetsweng lefatshe gore ba se utlwisise jwale fana ka gona morena gore ba tle ba bone sena gobane re kopa lebitsong la jesu amen
They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh,
matla jwale o morena romela matla jwale le u kolobetsa emo le emo bane ba le phapusinye ka odimo bohle ba le gopolo e leng ha moya o hallang o ne o theoa o tshepisweng ke morena ro o morena romela matla ha o jwale o morena romela matla ha o jwale o morena romela matla ha o jwale le u kolobetsa emo le emo ke morata ha ka ka romela matla a ha e fela
they were in the upper chamber all
ane ba le phapusinye ka odimo bohle gopolong e leng
le fa se
lo hle le ne le tlhutlile ho bo
they were emptied up
ane ba hontse me moya o halalela ngwatla ka jeno bare tlo ngo di sekerekeng ke ya le bitso la ha o buke ka ba wina ma me a ore ke pa ha kreste ile mo ramodimo
get up the devil does the same thing
ema Diabolo siwe tsantho e tshwana root.
The devil was baptized. When Judas
Diabolo si kolobeditswe ha Judas ane a kolobetswe. Diabolo si utswile ho ya rera evangeli. Ha Judas ane a etswa ho rera evangeli. Empa Diabolo si ha ka moela moya o halalela. Ke mo he. Ke hona mo matla patilweng a lente.
That resurrection. That no positive beyond a shadow of doubt.
So eo. O tsebang ka o tia ntle le thebana la pila e. Amen.
He's here.
Ute mona wona moya o halalela. Yena yeo ya ne a le u dima Messiah. O sa le u dima kereke ya hae le ka mohla ha tsa mae.
I'll be with you always.
Ke tla ba le lona ka mehla. E sita le ka holo. Ho isa di pheletsong tsa lefatshe ke tla ba teng.
The works that I do shall you also.
E sebetsi eo ke etsa ne tla etsa le lona. Le fitisang ena le tla etsa ho ba ke ya ho ntate. Empa le fatshe le kae ka mabapili o khile matsi ao ana fiti hantle fela se o tia balesi abatla gore le sietse abatla gore le bentse modimo o batla gore o kolobetse modimo o batla o kana wa re khidi ha ke dumelang le boitshwaro bo bo hle mono tswella le u phile o tswela pele me u phile sibisa hao phila sibisa hao
but until you rot
empa o fikela o bodi ho fikela o bodile menano nya ha ho fikela o bodile similon sa ha ka sibi le un chafatso ha pele u tswala butsha le u philo bo bo butsha itla ba bo fapani le bo keneng fats ha ku ya koro e kena mobung e le tshehla enyilwa e le tala e thewa e le thata e kwaletswe enyilwa e temeka le u tsukutse ya moye
hallelujah
oh bogo hallelujah ha me ya italela ifuka ha o letho le o tlhabi ka lietsa ntle le o itsukutla o sisinye empa maqoba a manyenyane a manyenyane a tinyetsela le o nyakalla le o hula he a iphama
it can never become a blade
e ke ke a e ba le qoba o fikela tlhaku e shwile me bodile
not only dead but robbed
e seng o ja fela empa o bola e ke ke a gutla hape le ka mohla empa bophelo botswa ho yo
as I said a while ago a birth is a horrible thing
Jolo ka ke boletse na kwane e fitileng tswalo ke ntwe tsabe ya editsi mangkhoto ditsila tse sila fetse empa ke hona mo bophelo bo robetse nte
ha u itengwa o le ditsila reckon your methodist baptist
o le mo ha methodist ya ha baptist ni ditshoma tsa pentecost di ditsila le o sho a le tareng e ba bophelo bo botsha bua ke
the holy spirit makes you in above
moyo hala o papa metsa u dima hono o bona modimo
We shall see him some glorious day.
Re ka mo hata tileleng le ganya. Tsatileleng ho le le mo khutliso e shwang e ka fihlelang. Re ka mo. Na le dumela ho. Tsatileleng ho le le mo khutliso e shwang e ka fihlelang. Ke emetswe ke moso o edileng. Ke ne ke eme hodimo mona kholeng bosumba o feta. Me ya ka ke bona Rabbi Lawson e monyenya. O na ya bitla simona. Me anna na bele ka sikoketelo sa hae. Me ang khuli ka molala wa sona. Molaleng wa ka sikoketelo sa hae. Hodimo mona sfale. Lubina thoka eo ke emetswe ke
somehow
taking your tides instead it's a fatse kantle ke tala ke bona dinthoka mogwa o fapane ke nile ka tshinya ho luka bakala mogwa o batho bana ba America ba etsang ka te ka o se phetse selemo le selemo ho bona ka mo bana le basadi ba itlotlola le o kena sebing ho fitela ke batlile ke tshwara ke methapo magetho a mabedi ka pa mararo ke touta ka ho maobane ke le ka ho modimo nkeke ka hlolwa ke touta O moletsi lentsela ha ho tla ba jwa empa ke tla ema se kgeong me ke huwe kgahlano le yona ka tsohle tse ka haru ho se ka haru hon tsatsi le lenga ke ne ke eme leolwa le la green lehaga la ka morago kwana natho te ke ntse ke rapela letsheare lotlhe mme nakong e e batlileng oba ya gore ya boraro letsatsi nne le dikela mme ke ne ke eme godimo moo ke shebile ka nnane ka tswa ka legaeng godima lefika le legolo mme ke ne ke eme ngwane ke shebile nna botšhabela ke rorisa morena mme ka bona ga letsatsi le nyamela ka morago go difata godima tlhoro ya thapa ya re ke sa shebile ka nnane selomong le godima tse ding kwana ka mahlaku a mangata a difata godima sona go gotsitse fela ka mo go ne go ka kgonega mme kare morena ka tsatsi le e lengwe no pate moshe lefarung la lefika mme wa feta pela gae goba a ne a kgathetse empa wana wa feta a re e ka mokokotlo wa monna ka re mpate lefarung morena nakong e kang yona eo letlhakoreng le e leng laka ga tlhaa moya o mosesane o pholeletsa ra ditlhatlha wa pholeletsa jalo wa tla gantle lephakon app le leng pelaka moya o mosesane o fokang o theosa wa feta gara meru o theosa ka ema mono
Then I shall go to dwell on Zion someday.
Tsatsileli ke modimo fela o tsebang sebaka kapa nako mabidi a bophelo bo shwang a tla ema tsi ke tla ya ga leraleng la Sione tsatsileli ngole le mookelelo e shwang e ka fitlhelang tsatsi le leng ke modimo fela o tsebang sebaka kapa nako go tla e tsalang bo tla kwaleya mabidinyana a na otlhe a
bidikang Sowing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low.
Mabidi a pilo bo shanga tae ma ohle tsi, re tla ya a le ha le ralle na siyo. Thankga o theuwe koloi e mosa, o tla ho nkisa hae. Thankga o theowe koloi e mosa go tla go nkisa gae ga o fitlha moo pele ke fitlha go tla go nkisa gae bolela moena boseth le metswalle yaka yotlhe gape go tla go nkisa gae jwale thankga o theowe e tla kopela e theowe tsatsi le leng go nthonaka mo sefate se sengwe se sengwe se tla tuka manyeloi a modimo koloi ya mollo go tla go nkisa gae thankga o theowe koloi e mosa go tla go nkisa gae sefate se sengwe se sengwe se tla tuka manyeloi a modimo koloi ya mollo go tla go nkisa gae thankga o theowe koloi e mosa go tla go nkisa gae go le leng la matsatsi ana go le leng la matsatsi ana magateng a tlase a diora tsa oso gaka ke tla mo shebelela go tla ke gantle kana ka tadima godima jordane mme ke bone go tla go nkisa gae jalo ka elia wa metlheng a tadimile godima
jordane coming after me they were coming far to carry me sowing low get down low sweet chariot coming far to carry me home
magotla aganya amanyelo ya tla ntlela ana tlela go tla nkisa hae thankga o theowela tlase koloi e mosa go tla go nkisa gae thankga o theowe koloi e mosa go tla go nkisa gae morena Jesu mukhubi ya tlotle ya ngwakolo i ena motsamaisi wa sekepe sena sa gale sa Sioni mokorwana wa bophelo
moving down to the building
o tsamaya harabo a ona ka o bua botemba hae botem mona
the very holy spirit that raised him from the grave
wona moyo halang o motsuse ni bitleng o tem mona ile ka ba santsa di tlankana tsa o rapello na ona le motho mo ya tswang ka ntle o motse e o ke sa motsebeng
That's sure to be prayed for. Raise up your hands. That I don't know. Raise your hands.
Ya demo o tla rapello. Phamisa matso a hao wena e o ke sa motsebe. Phamisa matso a hao ke sa o tsebe. Wena wena mo ke dumela thakanyana le ditedi marame mo raumane. Motho e mong ona phamiseletso la hae ngaela. E wena na o no phamiseletso la hao. O lukile mo raumane wena mong hadi. O lukile. Na le ba sile ho nna lona bohle. Yena mo rena Jesu, yena mo di se wa mo hlape mona. Na le dumela ha tshepiso ya tsa ha di ne pa hetse. O tlo tsa kereke ya ha. Le le sebetse o ke etsa ne tla yetsa le lo. Ka tsi tali e fita yena le ka yetsa ho bani ke ya ho ntata. E fita sang ena na le dumela ho. Na o no phamisa le tsola ha o ka ho ra ho ntse. Na o dumela modimo a ka mpolella se ka pelong ya hao. A ka bua le nna jole ka ha entso mosadi ya amile nkubo ya hae. Na o dumela ha ile yena mo priesta e moholo ya ka rutlela mo hloko me fokolo nya ro. A modimo ka ntsenolela maemo a hao na o tla dumela ha ke le mo profeta wa hae. Dumela ha o temba hae bo le mona. Me ke ka ba ka leo a dumelang hona. O ntse o rapella mosadi wa hao. O na le noka e robelile noka e fafuhile. Holuki. Hai ba le nete phama hulukile ya o mufumana aphi amen o ka tinka wena morao mo thakanyana le le emi yani aina le tedi marame u dumela ka pelo ya ho yohle u dumela ha modima ka mplela matshinyewa a ha hohle u dumela hore morao wa ha o tla fola o etsa jwalo o na le mora u jiwa ke boko bo shile mo hatso hulukile ha o le sa Kentucky ha ho ile nete phamisa le tsola ha o ha ke u tsile ha ke hai ba u tsiba phamisa le tsola ha o tsena ha re tsibane hulukile ka o tshepela ho modimo na wa dimela o latela ka mo o dumetse fitlhela morao a le ka mo o dumelang bea pelo ya hao ho yo ke manya le nga phamise matso a hae mona e o kineng ke sa nine le wena ho lukile monghadi o dumela ha ke le mo profeta wa modimo wa dumela ka pelo ya hao yohle ha wa tlameha o phama ema fela hona mo ho lukile monghadi bothata ba hao ke bofe difula tsikile mmele tshwenya loto la hao o hla o hae lebitso la hao ke monghadi mila o tla hae le o fole ho lukile dumela ka pelo yohle ya hao ho lukile If you believe it, you can believe. How can you believe? The lady said, "Mona, now no permission at all. How? Mufumadi adi toka di bread. Udimela ka pelo ya hao. Now udimela ke mohlanka wa modimo. Wa dumela. Holuki. Amodimo a kampela sa wena mothata ba hao. Now wa dumela. Mothata ba pelo. Holuki le permission at all. How? How ne paetse. Holuki. Mufumadi a pela hao. Mona, ona phami pelo. Empa hantle ntle ke mahlo a hao. Kya motseba. Holuki. How ka dumela? Moraumane monna ya latela moraumane o na le lefula pele le yena le lefula letla na o dumela gore modimo tla o fodisa a ke re monghadi o na le monna moraumane kae kae ya ile nga phamisa matso a ya neng a sa monghadi Shubet o lukile monghadi o lukile na wa dumela ke ba ke sa matso a hao hape na o jwa o ntse o rapela mao ya ditse mane le yena ha ho ne pa etse phamisa letso la hao ha re tsiba na o jwa tikutlana ka letso o lukile ke hanne ha le ka dumela le ka amohe Jesus Christ ya tswile o teng ka mohao e sa le yena o hore tsa golo na le dumela tsho le fatse le munye matla o hle holo amen o bakwe ke batla tsalo entsha ke batla bophelo bo motho
I don't care.
I just tell her report. What I got to finish it. Hai ba ke tlamela ba mo halala di a thete ha. Ntho e se fela. Ha ke tlotlele se popane se ke bo tanka so. Ke batla moyo halala ngwa nne di jole ka o le di maka jwale. Ke batla ho babal. Ka ba ka fumana ona ho ina le ntho tso tsa le fatse. Amen.
Do you believe? Ali
adumela. Na le adumela o teng mo. Ya na matso o di mo ho le jwa.
Tell me one more thing.
Le lento engwe hape e o aninga ka yetsa. How late?
Have faith. Ba
le tumelo jwalo. Dumela gore ho fedile. Mora na modimo mutu a mo di monele fast.
Mo tadi
wa bophelo bo sa pele le moabi wa di neo tsohle tse mole. Moya wa hao o mona ka tlotso e ka kang mora. E ka re mo a wa phefumulo. Ho ya pele le morao. Ke ka o baneng ba tu ba sa yutlisi se mora. Na ke ka o bane ba ikamanya le fast ho. Le o hatsela lo ba fupu le o fa. Ho fikela ba sa sa o tiri ha. Mora na modimo. A mata ana ke a hlate motho e mole mo. Le motho e mole mo nya ya baba a phepu. Mo etsa di bi e mole e mo Apollos memodimo afumane tlotla
to Jesus Christ the son of God I
Jesus Christ emoramudimo ke kopa hona amen Nale a dumela, phamisa matsoho a lona.
You accept your healing.
Ya moela pholisi ya lona, modimo a le hlonolofatsa. Jwale tsamaya le simane ho le jwalo ka le dumela. Ho tla ba jwalo.
I see visions breaking over.
Ke bona dipono tse hlang ho dima baba. Ke nnete. Ke lokela ho kgutla bosiu bona. Haeba o sa dumele jwale, o ke ke wa dumela le ka mosa. Ke nnete.
Jesus
did. Yes, o ya kana ho engwe ni bar. Wena o ya tsiba ba ni Mesia mo hla atla. O tla re bulela hona. Wile ari ke a tsiba Mesia o tla etsa hono. Empa wena o ma. Ari ke yena. Ya wa matha ke na motsi mia. So ni bone munne ya tsibile se o kineng ke ne sona le se o ke sientse. Na eno ha se Mesia na. Ari ntse tsena ke tabo pe ha pe matla tsina ka tel. Ke re ke ga re ran niti itare yemi lintsi ita pheta melao yoti ya mudimu ke ke ka manya le lefatshe le ka yona monu ke ka tama ya niti etse di tshe tswana empa o bolele ita ba ithati ba hlalifi ba rata minati ana ma ofeta mudimu a sina ngwe tshepe ba etele tsamba ba bana le sibuke o sa bona pedi a tle tsho bona pedi ku ba tsama di kere ba nna le sibuke o sa bona pedi ke le paele ba la tsho matlajo le ba jwalo ba fural Luna batuti ho se mo le nene le tenka ke reke ba o a ile a ba bitsa ona jwa le pono itswile honna ha a taba e ene le nnete se o ke se boletseng minna ka ha ke ne ke sa le tsebe le holo phamisa tsa matswalo na odimo manka pa mamfela e ene e le ho hle ka kereke yohle emo motho emo le emo go lokile ya bo ha ba tsije le ka mo hla ba se ka ba bo empa moya o halla o temo wa batiba na le bone u bane ha senna
listen If he'll entrust me with anything, I can tell you that I
can tell you that I can tell you that I can tell you that I can tell you
that I can tell you that I can tell you that I can tell you that I can tell you that I can tell you that I can tell you that I can tell you that I can tell you that I can tell you that I can tell you that I can tell you that I can tell you
ba leng hole ba o morena modimo wa rona a tla ba bitsa
le a
dume o tla ba le tshebeletso ya kolobetso na kwane fela
Let's bow our heads ask.
Ari na mise di hlotsa rona ke tla kopa moruti ho rapela ha ba sa itukisetsa kolobetso ke gola hore ho na le tshebeletso ya kolobetso e tla latela ho lokile